Chimanyi mukade chuno mwana. We have to fight to make a living. We have to fight hard to make a difference. Amazamiga abantu gasusu obunji. Mukama munyibo busungu bunji. Tusabe nyo tusibe mubunji. Mukama tusonye watulage mirunji. It's a time for repentance. It's a time for regretting. A time for forgiving. Sigali waka humana o. Sigali waka we kume. It's a really really painting. Chetulipo chikabia maziga. Kama choyo chulaba. Wekuko nabo nafeka chetule medwa. Tusaba wanda tuya meko. Tusaba bubuda mkonsiyo. Tusaba tujilewe chatu sepusi. Kubaka tifena tukwelela. Innocent people kicking the buckets. Some people now are losing the courage. No more working for the parents. No more studying for the children. Tichari kwamba la makoti. Tichari kwamba la bukato bulunji kono busati. Tichari kwamba la makoti. Tichari kwamba la bukato bulunji kono busati. Ndafi tudewa, tudewa, tudewa. Andayefe tudewa, tudewa. Chikabia maziga. Kama choyo chulaba. Wetuko nabo nafeka chitule medwa. Tusawa wanda tuya meko. Tusawa bubuda mkonsiyo. Tusawa tujilewe chatu sekusi. Kubaka tifena tukwelela. Naba mungalo hemi unje jisingo bunji. Tetewe sembiriza. Kuli mtu gota manji javude. Kuwira michikuwa tako weyambe. It's a time for repentance. It's a time for regretting. A time for forgiving. Sigali waka humana o. Sigali waka we kume. It's a really really painting. Chetulipo chikabia maziga. Kama choyo chulaba. Wetuko nabo nafeka chetule medwa. Tusawa wanda tuya meko. Tusawa bubuda mkonsiyo. Tusawa tujilewe chatu sepusi. Kubaka tifena tukwelela. It's a really really painting. Chetulipo chikabia maziga. Kama choyo chulaba. Wetuko nabo nafeka chetule medwa. Tusawa wanda tuya meko. Tusawa bubuda mkonsiyo. Tusawa tujilewe chatu sepusi. Kubaka tifena tukwelela. Action.